Radio Itahuka ijwi ry'ihuru nyarwanda ivugira i Washington. Nongere rero nsuhuze abakunzi ba Radio Itahuka turi kumwe nabo kuri uyu mugoroba, baje kwifatanya natwe muri ikiganiro cyo kuri uyu wa gatatu tariki 11 z'ukwezi kwa 12. Reka rero dutangire. Murabizi ko icyumweru cyose cyaranzwe na urupfu rwa Nelson Mandela. Abantu bose bari ma televiziyo mpuzamahanga y'u Rwanda ndetse n'ibinyamakuru byose byanditse bagiye bavuga uko yari intwari, yari umugabo mwiza, uretse no kuba ari ubutwari bwa politiki bavuga n'ubumuntu bwe. Bisingizo bye byaturutse ahantu henshi cyane ku bantu abahoze ari abo yarwanyaga, abamurwanyaga bose. Nta muntu n'umwe utarigeze kuvuga ibintu byiza bya Mandela yaba yarakoze, yakoreye isi, yakoreye Afurika, yakoreye ndetse by'umwihariko Abanyafurika y'Epfo. Gusa ntabwo ariko bose navuga ngo babibonye nk'uko mu mugani w'Ikinyarwanda ugivuga ngo nta murozi wabuze umukarabya. Hari abantu bamwe batabibonaga nk'uko abantu bose babibonaga, ariko rero muri abo bantu kibabaje ni uko harimo na perezida w'u Rwanda, perezida Paul Kagame. Byateye abantu benshi kwibaza impamvu yaba ataragiye muri Afurika y'Epfo. Baravuga bati kuki Kagame yaba atarajyanye n'abandi uretse uriya butumwa bwo gushimira gusa nako bwo kwifatanya n'abandi mu kababaro yohereje, ariko mu by'ukuri akaba ubwo butuma nabwo bugaragara ko ari n'abagiye bawumwandikira. kuko mu gihe cyashize turabyibuka yuko hari igihe bamubazaga kuri Mandela akahakana cyangwa se agatinya kuvuga ko yaba ari intwari ye cyangwa se ari icyitegererezo, intangarugero mu bantu ashobora kuvuga ko yafatiyeho urugero. Abo nibuka mu bo yavuze bamubazaga muri icyo gihe muri iyo interview, naho yavuga ati yenda se Mandela ariko nako munyerere, ariko ntiyigeze avuga Mandela icyo gihe. Nubwo muri iyi minsi yamwanditse yavuga yuko yari umuntu mwiza, yari icyitegererezo mbere yuko apfa. Tukaba tuzi ko nta kintu na kimwe yenda yaba yaramukuyeho, reka noneho tureke no kubivuga gusa, ariko murabizi neza ko nta kintu yamwigiyeho ari ukuba yarabaye kuri ku butegetsi manda imwe yonyine, ubutegetsi abandi bo mu mashyaka ye, akicara asigaye agaba intangarugero kuri Afurika yose, uretse ko atari bose bagize bagera ikirenge muke. Bindi yenda Kagame avuga ati duhuriyeho, kuko yarabivuze ati hari icyo duhuriyeho, ati byinshi nuko yavuze ko nawe yarwanye nk'uko nawe yarwanye kurwana bavuga yenda si n'amasasu gusa, nubwo na Mandela yagerageje kuyashaka, ariko kuvuga ko yarwanye yakoze struggle yo kugira ngo habeho ubwigenge. Mu by'ukuri nubwo na Kagame yagerageje kujya mu bintu bya gacaca aho bavuga ko yagiye ashaka gutanga imbabazi cyangwa se kwigana ibyo Mandela yakoze, yashyize imbere yimaze gufata ubutegetsi aho yagiye ababarira bahoze bamugirira nabi. Ntabwo ariko Kagame ameze, ntabwo ari rwo urugero yatanze kwa Mandela yatanze, ntabwo ari rwo Kagame yakurikije, kuko Kagame ntawe umugirira nabi ngo azarusimbuke keretse uwo atashyikirijeho amaboko. Amaboko rero yatanze yabashyikirijeho turabizi neza ko atabura ukuboko kwe kurekure kujya kugirira nabi ngo yambuke imipaka akabasanga mu Bugande, abandi akabasanga mu Nairobi, ubwo ingero za hafi murazizi, ariza Lieutenant Joel Mutabazi, ariza Ntabana, ariza abantu bose mbese muzi baherutse kujya, ntabwo navuga amazina yose nka Nyarodre, murabizi ko bashyira imbaraga nyinshi muri ibyo bintu kuruta izo bashyira mu kubaka igihugu. Ikindi ni uko muri Nairobi nari mvuze naho muzi ibyabaye kuri umusaza Seti Sendashonga hamwe na Colonel Bizinde na wenyine bariya bose bagiye bishwa nyuma y'uko bakorana na Kagame. Ubwo rero niyo nyitirano yabo, kandi ibyo rero ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa. Mu Bwongereza mwabonye ibyo bashaka gukorera Musonera na Ngenzi ndetse n'abandi benshi bose mwagiye mubisoma abanyamakuru mu Burayi nko mu Bubiligi hose bagiye bapfa bashinjwa yuko bashobora ko barazize akagambane ka Kagame ahantu hose Kagame ashikije ukuboko ntabwo atinya kujya gutwara ubuzima bw'abantu reka rero noneho n'abashaka kumugira nabi uretse n'abamurwanya byonyine abizi ibyo yari akoreye muri Afurika y'Epfo ubwo yashakaga nyine guhitana Jeanette Kayumba nabwo ntabwo nabibutsa uko yashakaga kugira Colonel Karegeya yamubwiye avuga ko ashaka kumuha ngo amazi ngo bagerageje ngo kandi ngo akabakora neza ndetse tukivuga kuri ayo mazi ya muntu umwe akaba yarambwiye ati ayo mazi niyo bagerageje ati za ndaya mwumvaga ngo indaya zapfuye umusubizo ngo buriya ngo n'amazi babaga bazihaye ibyo rero ngo yabaga rigeragezwa babaga bariho bazikorera bye ntabwo ari yo yenda gahunda y'ikiganiro cyacu uyu munsi gusa kwerekana yuko nta rugero Mandela nako Kagame yafatiye kuri Nelson Mandela bwo kubabarira abamwanga no kubabarira abamugiriye nabi ahubwo n'abataramugiriye nabo yibaye ikanga ko bamurwanya bose aho baba baragiye hose rete no mu gihugu bwaho yarabakurikiranaga agashaka kubahitana ibyo rero nta rugero yahavanye ibyo avuga ni ukubera ko ari hahandi nk'uko Kofi Olomide yaririmbye ati ni kuki abantu bose bapfuye bagaragara bahita baba abantu beza mu maso y'abantu bose Mandela we yari umuntu mwiza nta gushidikanya ariko kumva Kagame avuga ati Mandela yari umuntu mwiza kandi atashobora kumwigiraho isomo na rimwe mbona ko ibyo ngibyo ari nk'agashinyaguro cyangwa se kubeshya ariko mu by'ukuri ntabwo afite mbabarire umuntu banyoherezaga ubutumwa ntabwo afite umutima nk'uwa Mandela ntabwo ari icyitegererezo cye iya n'abacyo rero niba yumvaga koko Mandela ari icyitegererezo cye uru uburyo bwa hafurete kujya kwifotoza ubwo yari arwaye kandi tuzi ko nabwo hari imitungo imwe iba yamujyanye muri Afurika y'Epfo akagenda yitwaje izindi mpamvu mu by'ukuri ntabwo ari uburwayi bwa Mandela kuko niba babajwe n'urupfu rwe cyangwa se no kurwara kwe yagombye kumenya yuko yakwiye kuba yaragiye kwifatanya n'abandi muri Afurika y'Epfo ntabwo rero jyewe ndi mu bantu b'abasaza b'inararibonye shobora kwigisha Kagame iby'umuco wa Kinyarwanda ndetse n'uwa Kinyafurika ariko ibyo nakuze mbona nuko iyo abantu bagiraga ibyago abaturanyi b'Abanyafurika cyangwa se mu rwego rwa politiki abihugu muhanye imbibi cyangwa se muturanye n'ahandi hose mushobora kugeza ubutumwa mwandika inzandiko mukabasuriye mushoboye mukabafata mu mugongo nta gushidikanya ko South Africa yari muri icyo gihe itegereje ko inshuti zose yazibonye muri kiriya gihe kuvuga rero ko Kagame ataragiye muri kujya biriya ntabwo ari ugushyingura ahubwo ni ukwishimira urupfu nako ubuzima bwa Mandela ibyo yashoboye kugeraho n'umuntu nubwo yapfuye ariko nuko yari ameze we nk'umuntu hari impamvu rero nyinshi abantu bagiye batanga ibinyamakuru byose byaranditse abantu bahwihwishe nanjye ubwanjye ndimo tutise azagenda liste ziracicikana dusanga Kagame atazagenda abantu batise impamvu yaba yamuteye ni iyihe ibinyamakuru kutajyayo ni iyihe abanyamakuru birandika bamwe baravuga bati dore umugabo yagiye muri Afurika y'Epfo guhitana abantu bahungiye ntabwo rero yakora abantu mujisho ariko ngo narangize ageyo abandi bati murabona ko Rujugiro ejo bundi aherutse kumuvugaho ibintu bikomeye cyane ati kandi muri Afurika y'Epfo afashwe neza bati ntabwo yajya kujyana nkaho ati abandi bati ikindi kibazo nuko ati ubwo nako ati Colonel Karegeya abandi bati Colonel Karegeya nawe yahungiye muri Afurika y'Epfo abo bantu uko ari batatu rero akaba ari ikibazo ngo gikomeye cyane kuri Perezida Kagame akaba ari nayo mpamvu ngo atashoboraga kujyayo gusa mbabarire abandi barambwira nyine bati hari abo yohereje intumwa ariko icyo nashaka kuvuga kuri kuba yarirengagije cyangwa se iby'abanyamakuru banditse mu by'ukuri ntabwo aricyo cyatumye atajyayo ahubwo nubwo nabyo ari ikibazo koko kubona ajya mu gihugu batamushaka ko batamushaka ko batabivuze ariko igihugu yakoreyemo amahano nkariya akabona harimo abantu bamurwanya ibyo birumvikana ariko twabibonye yuko atagira ni rwose nabyita ko ari sinzi ko ari umutima w'ubumuntu kuba udafite umutima w'ubumuntu ugahaguruka ugafata indege kuri uwo munsi ukaza muri Amerika kwifotozanya n'aba n'ibyamamare nka Evan Longoria umuaktrice wo muri Hollywood ukaza kwifatanya na kuza kwifotozanya na Howard Buffett we turabizi ko ari inshuti ye byo ngibyo yenda ntabwo kwifotozanya nawe ari ikibazo ariko noneho kureba igihe yahisemo kuza kugaragara hariya nicyo giteye isoni ndibaza ko kubwe yari kuvuga ati ntimuzabishyira mu binyamakuru ntimuzabitangaza ariko ntibishoboka kuko ibinyamakuru byo hanze byarabanje birabyandika akaza kwifotozanya na Nuriya Musiwo umukuru wa Apple wa societe Apple mu gihe ibihu abantu bose isi yose yahagurutse ikajya muri Afrika y'epfo by'umwihariko kujya kunamira umusaza Nelson Mandela wagize uruhare rukomeye cyane ku bwigenge bwa Afrika muri rusange na Afrika y'epfo by'umwihariko ariko cyane cyane watumye abirabura bahabwa agaciro ku buryo bitari gushyikirwa butari ubwitange bwa Nelson Mandela no kwemera akababara akavuga ati niba ari ugupfa ndetse nzapfe kuko nzaharanira ibyo nemera ikibazo rero ntabwo cyari iryo pfunwe ry'ibyo byose ariko abandi baravuga bati yavuye muri South Africa niyo yamwirukanye muri Congo ati nta kuntu yareka kurakara ngo agire nabo bereke yuko atafatanyije nabo ariko mu by'ukuri reka turebe koko impamvu nyamukuru yatumye Kagame aza muri New York akanga akirengagiza ibintu bya kujya kwifatanya n'abandi kwa Nelson Mandela hari ikintu cyitwa ni university yitwa Auburn University iba muri Alabama niba ntibeshye yatangije ikintu cyitwa mbabarirembanze mbigenzure neza yatangije ikintu cyitwa ngo nicyo batanga ibikombe buri mwaka ubundi yatangiye muri 1994 ikaba yaratangije ikintu bita ngo ni award batanga buri mwaka ngo yitwa International Quality of Life mbese ngo babareba uburyo abantu bita ku buzima bw'umuntu baharanira gushaka ko ubuzima bw'ukiremwa muntu bwatera imbere bwateza imbere iki gikombe ishuri ryitwa Auburn nako yo muri Alabama niyo yateguye yatangije icyo kintu mubyumve ko ari ishuri university ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko kandi ntabwo wabigereranya na gatoya n'ubutumire nka buriya buri ku rwego rwa diplomasi y'igihugu cyose ndetse no ku rwego rwa Nelson Mandela umuntu tuzi mu by'ukuri ukuntu yitangiye igihugu cya Afrika y'epfo abirabura mu by'umwihariko ndetse Afrika muri rusange nariko noneho n'abantu ku buryo muri n'abantu nabo ubwabo baba abazungu baba abirabura n'abanyaziya abantu bose mbese nta muntu Mandela atashoboye kurwanirira kuko ibibareba byose yagiye abivuga nk'uko mwabyumvise mu madiskuru yavugiwe hariya muri iriya FNFB niba ari FNB stadium ejo ku munsi w'ejo ariko ukibaza ukavuga uti abantu bamubonye muri Afrika nako muri Amerika uretse na Warren Buffett wenyine bariya ba CEO bagiye muri biriya bintu ba Longoria abanyeshuri ndetse na dini mukuru w'iryo shuri mu by'ukuri bamufashe bamwakiriye babyakiriye bate ibyo bintu muribaza ko kuba batakirinda banamubwiye ariko babifashe bate kubona bari kumwe n'umuprezida bumva yuko abaprezida bane bose ba Amerika uretse uwarwaye akarwara nawe kubera ko arwaye cyane atarafite imbaraga zo kugira ngo flying ariko nawe yifuza kujyayo Bush mukuru papa wa Bush George abandi bose bakiriho ba Amerika kuko bagiye basimburana bagiye muri Afrika y'Epfo guhera kuri Jimmy Carter ukagira nako Jimmy Carter Bush Clinton na Bush wasimbuwe na Obama ubwe ba uko ba president ari bane bose bavuye mu gihugu cy'America bakajya muri Afrika y'Epfo warangize wowe ukava muri Afrika ukaza muri Amerika nta mu president numwe urimo kubera impamvu kubera gaciro bahaye ruri urupfu rwa Nelson Mandela nizera ko mushobora kwa mwarumvise ijambo cyangwa se amajambo abantu bose bahavugiye ariko ndagira ngo murebe kugira ngo mumbwire koko Kagame yaba afite umutima w'ubumuntu yaba agira cyagatekereza agashyira mu gaciro icyo twita gushyira mu gaciro mbese ibi byose twirwa tuvuga ngo umuntu ngo kuki ngo atabone ibi kuki adakora ibi ntitwaba hari ariko twibeshya atari umuntu ufite gushyira mu gaciro udatekereza nk'uko abandi bantu bose batekereza ngo avuge ati reka turebe yaravuze ngo bimufitiye akamaro nibyo bimufitiye akamaro amafaranga ya Buffet amufitiye akamaro ariko se amufitiye akamaro kuruta image ye hari abantu rero batajya bagira ikibazo cyo kumenya ngo image yawe igaragara ite mu bandi ndibaza ko Perezida Kagame ari umwe muri abo adashobora gutekereza ngo icyo abandi bamuvugaho ashobora kuvuga ati yewe niba numva nakoze ibintu bindi ku mutima nta kibazo na Mandela yarabivuze yaravuze ati muri interview bamaje yaravuze ati se mu bintu wakoze byose approach yawe kugira ngo ugere aho wageze hari ibyo regreta waguha ubundi buryo hari icyo wakora mu buryo butandukanye aravuga ati ibyo nakoze byose numvaga umutima wanjye ubintegeka Kagame nashobora kuvuga ati nange umutima wanjye wantegekaga kujya kwicara n'umuherwe Buffet na Cook hamwe na buriya shuri na Ivan Langoria kugira ngo guha mpe igihembo Buffet kuko igihembo nta nubwo ni cya Kagame noneho ubu iki ni igihembo yahawe cya Buffet bavuga ko yagize uruhare mu kuzamura mu guteza imbere ubuzima Buffet rero ashobora kuba ari we wahisemo cyangwa se iri shuri yuko icyo gihembo yagihabwa na Buffet nako na Kagame ariko ndibaza ko na Kagame ashobora kuba yaratumiwe nyine na Buffet ko n'ubucuti bwabo n'ubucuti bwihariye ndetse Buffet we akaba asigaye aha inkunga igihugu cy'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda mu gihe mahanga ye yahagaritse kandi turabizi neza ko ibyo bitazamara n'amezi kuko guha Kagame amafaranga miliyoni 370 ni nko gusuka igitonyanga mu nyanja kuko aya nkaho tuvugiye amafaranga FPR ifite ni menshi ariko nayo ntabwo azayaha guverinoma ni ukuvuga ngo icyo ushaka kuvuga nuko ibi byose yamukorera n'iby'igihe gitoya yego birumvikana ko ashobora guhitamo kuza kubana n'inshuti ye aho kujya kwicara ahantu bamusomera bamubwira ko ari umudikitateri nk'uko nabonye ba Raul Castro muri Cuba barebaga hasi igihe Perezida Obama yavugaga ibya dictatorship ubwo ba Mugabe na Museveni barebaga bari kuri iyo muri audience bumva ko ari bo babwirwa akavuga ati ngiye ndumva ibyiza ruko nagenda nkava muri biriya kugira ngo bagende kuntunga gatoki kandi koko barakabatunze ariko nubwo atarahari byose ni hahandi nta muntu utaragiye muri Afrika uhari udafite impamvu zumvikana uretse Perezida Paul Kagame wavuze ati iriya attention yose ya Mandela ni ngiye wari uyikwiriye ngomba kujya ahantu kamera yirirwa rigiye wireba ariko siko bigenda avuga ngo abazungu ngo ntitukabahe agaciro ngo baradusuzugura ngo baradutegeka buriya biriya twabyita iki iyo agenda Buffet amubwira ati nzaguha miliyoni ukareka ibintu byemerwa n'abantu bose byo kumva ko ugomba kwifatanya n'abafite ibyago no kumva ko ugomba kujya guha agaciro umuntu nka Nelson Mandela udashobora gushakaho impamvu n'imwe yatuma uvuga ko utazamushyigikira cyangwa kudashyigikira ibintu yakoze ugahitamo gufata indege ukaza ku ishuri nako ntabwo ari ku ishuri yabikoreye bagiye kuri headquarters za New York n'icyo gita igihembo cyatangiwe abari bahari nyine murabyumva ko buri na ba lobbyist muri bushize twaravuganye ku bintu byiriya iriya kontra y'aba lobbyist afite akaba rero baramubwiye nda bati iki nicyo gihe ntabwo amahanga reba amateleviziyo yose arepfiriya ngwino dusangire tuguhuze n'abandi bantu bazagende yenda bakuvugire ariko yaribeshye ibintu byose byaramenyekanye kandi koko murabona ko bari barusahurira mu nduru abantu bareba igihe perezida nako igihe hari ibibazo nk'ibi bibabaje igihe abantu bibuka ubuzima bw'umuntu n'ibyo yagezeho we agahitamo gukoresha opportunité urupfu rwa Mandela mu nyungu ze bwite zitari z'abanyarwanda ko abanyarwanda nabo bariho bibaza nkanjye bose bari mu gihugu n'abari hanze bati Kagame ari hehe Kagame ari hehe Kagame ari hehe ariko ntabwo agira icyo kintu cy'umugayo nicyo yenda nakwibaza yavuga ngo agaciro agaciro ndibaza ko nawe yarakwiye kuzongera no akavuga ati umugayo kutagira umugayo iyo navuga ntabwo ndi umusaza yenda namubwiye namwigisha ikinyabupfura n'umugayo kutagira umugayo ariko kiriya ni ikintu nibaza ko umuntu uwo ari we wese ashobora kugaya kuko icyamuzanye uretse kuza gushyikiriza igihembo ntanubwo nagifata uretse ko mbizi ko niyo byari kuba we yari kuza ariko ukajya gutanga igihembo ukagiha buffet no kujya gusangira nawe bakire yigize umucuruzi ntabwo akiri perezida ukuriye abanyarwanda na politike y'u Rwanda ahubwo asigaye we yumva ko agomba gusangira n'abari abantu ba Apple ba Warren Buffet n'abandi none se yagiye muri iyo kariyeri nawe akavuga ati ngiye mpagaritse ibikorwa byanjye ngiye mu bucuruzi hari abandi ho bariho banyandikira bati yendere harashaka ubuhungiro reka yenda icyo gihe biramutse bibaye ari byo noneho ubwo ku kiganiro cy'ubutaha ko wa gatatu w'icyumweru gitaha twazamuha credit yuko yenda hari yaba yageze igihe cyo gutekereza ibikwiriye iki gihe noneho nakwemera ko hariya ntahajya uretse ko yenda byakumvikana ko umuntu nyine ushyira mu gaciro yabanza muri Afurika y'Epfo akamusezeraho Mandela akafata indege noneho agakomereza ko aza muri Amerika ariko nabyo byo byakumvikana ibyo turaza kubigarukaho ku makuru tumaze kubona mu kanya bavuga ko inzu yaguze Boston ejo bundi yamutwaye akayabo ka miliyoni 5 twigeze kwivugaho gatoya ariko naho honge impaka n'abampagaye makuru baravuga ko iyi nzu ya miliyoni 5 ari amafaranga menshi cyane bati ni ahantu heza cyane ku mazi kandi nta nubwo ari n'inzu y'urupango ni apartment ariko abahaba ni babara bacuruza amavuta abafite amazu nk'ayo ni nabona bo muri bacuruze muri Dubai ati nta bandi bahatuye bafite nako bahafite ayo mazu bashobora kuruhukira nubwo haba iminsi 3 mu kwezi iyo turabigarukaho mu kanya ariko yenda nabyo byari mu byatumye avuga ati yeha niko gahenge nagira ntaza ngasinya kontra nta wuntu mbonye ariko bakavuga yuko nabwo reka tuse kubivuga mu kanya nari ntangiye kubijyamo muri detaye ariko reka n'amakuru ataramenyekana neza ariko ayo ni amakuru twabonye uyu munsi twibaza ngo yenda abanyarwanda ntibabwire nabo bazakomeze gushakisha nagira ngo aho yagiye avuga nyine Kagame yavuze mu ijambo yavugaga aho ngaho atanga disikuru nubwo ikigani igihembo kitarike yagerageje kuvuga ko Howard Buffet yari igihembo ashobora kuba yakibonye kubera ibyo yaba yarakoreye ku Rwanda ati ni inshuti idasanzwe aba yavuze magara ati ni inshuti idasanzwe mu ijambo ry'icyongereza bati unique ariko nyine bumva kuba utanga amafaranga ukayaha guverinoma ibyo ni ubucuti koko budasanzwe bakamuha ngo nayo kubaka ubutegetsi kubaka inzego miliyoni 3,700,000 z'amadolari yabuzwa n'iki ariko mu by'ukuri abo ntabwo ashobora kubyumva akavuga ati uyu azabisobanukirwa yuko ntashoboye kuza kubera urupfu rwa Mandela akavuga ati reka mpitemo ibyo ngibyo ni ugutinya guhakana se cyangwa nizi nibindi bintu yenda bitutazi ni bwa kutaba umuntu kwe nyine kutagira ubwo umuntu umutima we nayo mvugana n'umuntu rwose yavuga ijambo rikomeye cyane arambwira ati narababwiye ko uriya mugabo ari umusazi ndavuga amagambo bambwiye ntabwo mwita president musazi nuko ati muramakanye ati mukagira ngo ni jyewe musazi narababwiye kuriya muntu ntabwo agira ntatekereza neza wajya ibyo bintu ati nta nubwo ibyo uvuga ari byo ati jambo ibyo ntabwo uwo ari byo ntabwo yaje muri Amerika ntabwo bishoboka arambwira ati cyangwa urashaka kuvuga nka bya bindi banditse ngo Sarah Palin ngo yafashe indege ijya muri Afurika muri Korea y'Epfo ngo yibajije ngo agiye ngo muri Afurika kuko iyo ni joke yakomeje gusaka iretinga ahantu hose bavuga ngo yayobye kubera ko ngo ataze Afurika ngo nasiya ariko urumva ko izo zari blag n'uwo muntu nawe aravuga ati ni nk'ibyo ngibyo ndavuga ntoya rwose nireka nkohereza article kandi koko nazohereje namwe mushobora kubisoma mushatse cyitwa university yitwa Auburn yo muri Alabama nicyo kintu kiri ku nteruro nicyo kintu kiri ahabanza ni Buffet ni Kagame Longoria Thomas nako Tim Cook ariwe ukuriye Apple ni ibintu rero bitari byo gusebanya nkuko abantu babitekereza ahubwo akaba ari ibikorwa rwose nako ni ari byabaye byagaragaye ku mafoto kandi badashobora kumeshya ndetse New Times arunyandikira arambwiye ati na New Times yabivuzeho gatoya ariko kuko ibyo ni ibintu ushobora kwandika uziko batigeze bandika yuko Pierre Damien Habumuremyi yagiye muri Afurika y'Epfo ntibigeze bandika ko Ngarambe François yagiye muri Afurika y'Epfo guhagararira Perezida Kagame kugize batabivuze icyo gikorwa cyari gikomeye bagiye guhagararamo umukuru w'igihugu ubwo rero ndumva iki ni ikibazo gikomeye cyane kuri iki kibazo cya Mandela na Kagame kubona ataragiyeyo ariko mu by'ukuri ntabwo ndibaza ko hageze ko twe tugomba kumenya Perezida Kagame uwo ari we kuba adashobora kumva umuturanyi ariko ubundi yamaze abantu bo kuba abaturanyi ubundi we akunda kuri we ntabwo ibintu nka biriya byo gukiza ubuzima kurengera ubuzima abizi ahubwo azi ibyo gushyira ubuzima mu kaga n'ubusanzwe rero yaravuze ko Kamandela atari intwari ye ubwo rero murumva ko nta gitangaza kirimo ku muntu nka we ariko se reka yenda tuvuze ati nta gitangaza kirimo dufate Mugabe murabizi ko yatutse Mandela avuga ati sindabona umuntu ati wakoze ibintu by'ubugoryi nka Mandela kubona ubutegetsi ati abantu bagukunze abantu bose bagushaka barangiza ukava ku butegetsi ati ntabwo ndabona ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu by'ubugoryi Mugabe niko yavuze ariko icyaje kugaragara nuko nyuma aho Mugabe yaje nako Perezida Sarkozy yakiri Perezida w'u France yagiye gusura Mandela yaje kumubaza yamubajije uko atekereza Mugabe bakimara kwicara ati politiki yo kwa yo muri Zimbabwe uyitekereza ute iyo video irahari audio irahari mwishatse iravuga iti nako amubwira ko ngo Mugabe atashakaga ko Mandela ava mu buroko kubera impamvu z'ishyari kubera ko ngo Mugabe igihe Mandela yari afunzwe Mugabe yari afite popularite mbwa idasanzwe ubwo rero yafunguwe popularite ya Mugabe ivamo irashira nako ishize Mugabe ibintu byamuteye ikibazo bimutera ingorane ku buryo ibyo ngo bishoboka ko ari cyo kimwe mu mpamvu yatumye adashaka ko Mandela yafungurwa ariko Mandela ya nako Mugabe ejo yari yagiye mu rupfu kwizihiza ubuzima bwa Mandela ndetse ajya kumusezeraho nubwo bari bafitanye izo ayo makimbirane iryo shyari nako ntibari bafitanye kuko ni Mugabe urifite ntabwo ari Mandela ariko yagiye yaravuga ati iyo umuntu yatabarutse umuntu yapfuye nubwo twari dufite ibyo dupfa ntabwo nareka kujya kumuherekeza nanjye ntange respect kuri uriya muntu kuko nemera ko yagejeje abanyafurika ho byinshi yakoze ibishoboka nubwo ntamukunda jyewe ariko ndagenda musezereho mu cyubahiro mugabe yarabikoze bateranye amagambo Mandela ntiyahishe yuko mugabe yamwangaga atamushakaga ndetse kugera ku rwego rwo kuvuga ati ntiyashaka kumva no muri gereza ariko yarapfuye ajyayo Perezida Kagame ntaho yagiye ntabwo Perezida Kagame ntaho yagiye ikindi ni ibintu twavuzeho kare kubona abaperezida bane b'igihugu kimwe bagenda byo kuba ngo abaperezida bane impamvu baba banagihari murabizi nyine hariho batanu muri Amerika kuko nyine impamvu ni uko basimburana ku butegetsi nta kindi gihugu cyo muri Afurika urimo gifite abaperezida bane ari byo ariko South Africa iri hafi kubigira murabizi ko ariho hari Bambeki Bazuma na Nelson Mandela kubera yuko nyine urugero rwa Nelson Mandela ibyo ni yindi topic ariko abaperezida bane baragiye nkuvuga uti biriya bintu birakomeye uhamagara wabwiye uti sinkije cyangwa se ndabanza muri Afurika nzaze ngusure ubutaha ariko aravuga ati iriya biriya bintu bateguye sinabisiba ngiye kwifotoza hamwe n'abariya baherwe ariko mu by'ukuri aravuga ati nahitamo biriyaho kugira ngo ngende nge kujya kuba embarrassed te kujya gutuka imbere y'abaperezida bandi mvugiye ko ngundira ubutegetsi ijambo rya Perezida Obama nubwo ryari ryiza ririre mu ryamaze iminota hafi 20 ariko cyane cyane ikintu yavuze ku banyafurika yavuze ati muri abanga abaperezida b'abanyafurika nako abaperezida ati abanyakuru b'ibihugu benshi baravuga bati Mandela yakoze ibitangaza dushyigikiye ibikorwa bye ibyo yaharaniye ariko abanyapolitiki bamurwanya ati bakaba badashobora no kwihanganira kwihanganira dissent cyangwa se abafite ibitekerezo bitandukanye cyangwa ababona ibintu mu buryo butandukanye nuko bo babibona ati bose bari muri gereza bandi nibatinya kuba barasa kubaminjira amasasa urumva rero wabwirwaga nyine ni Kagame nubwo atagiyeyo abagiye barabyumvise basanze ariwe kutagiyeyo rero ndumva nta kintu bimariye n'ubundi barabyumvise bavuze ati Kagame ni wubwirwa natwe niko twavuze tubyumvise ubwo n'abandi bari kumwe na Raul Castro Mugabe bose bagiye bumva koko ariwe ashobora kubabwirwa ndetse ku buryo nka Museveni amaze imyaka 25 ku butegetsi nawe utavuga ko yatumvise ko ibyo bintu ashobora ko ari wibwirwa ariko baragiye Museveni we cyakora ashobora yagize uruhare rukomeye cyane gufasha ANC ubwo yahirwa abantu bose nk'ari abateroristi nk'uko basigaye bahiga na ANC ngo ni abateroristi ndetse n'andi mashyaka afatanyije kurwanya ubutegetsi bwa Kagame na ANC niko byagenze ariko ibyavuyemo murabibona na mahoro arambye muri Afrika y'Epfo nubwo yende imbere tutahazi ariko nibura uyu munsi urugero ruragaragara ko ari urugero rwiza Kagame rero abandi baravuga bati ariko se arabanze kunyandikira none abata ariko ubundi wowe niba ubona uri mu nzira zo kugenda ukaba ushobora kuba uvuga uti bariya abantu nibazanyibuka reka ngende ndebe yenda bazasigara banyibuka b'inshuti cyangwa bazampa n'ububasha bwo kugira ngo ubuhungiro nzabemo neza mu bamwe abo bakire nabuzwa n'iki ariko se ubwo aribagiwe akakanya yuko yibagiwe akakanya yuko buriya perezida wa Libya yari afite inshuti nyinshi cyane kuruta izo perezida Kagame afite kubera ko yari afite amavuta yari afite buri kintu cyose ubwo se hari uwamwibutse cyangwa bagiye bafata n'abana ibo bose bari barahungiye bakabashyikiriza ubutabera bwo muri Libiya. Bindi nari nabivuze by'uko ashobora kuba yaraje gusinya ibya kontra ngo y'inzu ngo yaguze cash muri Boston, ibyo nabyo tuzabiverifiya, ariko abantu benshi bariho barabivuga yuko iyo nzu yaguzwe, ndetse n'impamvu ngo byamenyekanye ari uko umuntu yavuze ati iki gihugu ni ikihe, ko tumenyere ibihugu nk'iby'Abarabu, igihugu gitanga cash miliyoni eshanu ni ikihe. Nta kindi na Kagame yarabyivugiye ati Abanyarwanda n'abana beza nibo ubwira uti muzane iki bakazana, batiriwe babaza ijambo na rimwe. Ariko mu by'ukuri ibyo tuba tuvuze bya Kadafi n'abandi ba perezida bameze nka we bari abakire banakomeye cyane bazanye n'abandi benshi cyane barimo na Hosni Mubarak wo mu Egiputa muri Misiri, hari igihe ubungubu bo ubu babakire hari icyo babamariye? None se Kagame ibyo ngibyo barabireba akavuga ati yenda nanjye bariya nshobora kuba ndi ku ruhande rutari rwo nta kintu bazamarira, ubundi yarebye akavuga ati dore uko Kagame nako Kadafi yagiye, dore uko Hosni Mubarak yagiye, dore uko Mobutu yagiye, dore ndetse n'uko wagize wowe wenyine wagenje perezida Habyarimana. Ubu uravuga uti njyewe bizatandukana bite n'ibyo yenda naba narakoze nako ibyo bakoreye abandi kubera imyitwarire mibi niyo akenshi ituma abantu bigumura bakajya gukora revolte ku butegetsi bakagenda nk'ubwo buryo abandi nabo bagiye bagenda. Kuki udashobora kuvuga uti mbese haracyari igihe cyo kuba nagarura ibintu mu buryo? Kuko birashoboka ko hakiri igihe, nk'uko na Mandela yababariye abandi, yenda Abanyarwanda bambabarira ako se bazababarira utazisabye imbabazi, yenda bambabarira bakavuga bati reka noneho nibura mpere kuri arupfu rwa Mandela ndebe uko abantu baje bakaza kumusezeraho. Nani uvuga uti nanjye yenda hari aho kugira ngo nzagende mu myobo nk'uko nagiye numva abantu benshi bagiye bivuga ati nawe iherezo rye shobora kuba ariho rigana, ahubwo nzagire nibura abantu yenda nsibe kugira abantu benshi cyane nk'abo Mandela cyangwa se ibihugu byose bizahaguruke, ariko nibura abaturanyi bazaze, Abanyarwanda bamwe bazakwibuka, cyangwa se uko ibyo byose byaba bitandukanye n'uko bimeze kuri uyu munsi uramutse ugiye muri iki gihe. Nta somo rero nibaza ko yaba yaravanyemo, kuko yaba ari umuntu wo kuvana mu isomo. Ikintu cya mbere yari kubanza gukora kwari ugufata inzira akajya muri Afurika y'Epfo akajya no kubyirebera. Nari nababwiye yuko turi buze kuganira abantu bakomeje kohereza ubutumwa, ndaza kubusoma icyakora hanyuma, kuko biratuma tudakomeza ikiganiro cyacu, ndaza kubureba dufashe ikiruhuko. Ikindi kintu Kagame atagize muri ruriya rugendo rwe ni ikintu cyo kubaha abaturanyi, respect, kubaha abaturanyi, kubona adashobora gutekereza yuko bari ari abaturanyi, igihe Abanyarwanda bagize ibyago barero bazabamenya, akavuga ati sinasura umuvandimwe wanjye ahubwo reka ngiye kusangira za champagne n'abaherwe mu gihe abandi bari mu cyunamo bagiye kunamira mu perezida nka Nelson Mandela wakuvugiye nawe ubwawe, akavugira Abanyarwanda avuga ko abantu bose bashaka ubwigenge bakwiriye kubuhabwa, akaba urugero ukavukoresha amagambo ye n'ibikorwa bye mu buryo bubi, ariko ukaba udashobora kugera ikirenge muke, kubura icyubahiro, kudaha icyubahiro abaturanyi nka kuriya. Yagiyewe ndibaza ko ari ibintu bikabije cyane, ibintu dukwiriye kwamagana nk'Abanyarwanda, ndetse tukabona yuko Abanyarwanda ubwabo nibatamuka babivuze kuko nta handi bazanabivugira, nta bandi bazanabivuga nako biriya bintu bizafatwa nk'aho ari umuco wacu, ariko duteye nk'Abanyarwanda tugomba rero kudenonsa Perezida Kagame tukavuga ko biriya bitarepresenta abo turi bo nk'Abanyarwanda, ahubwo ko yari umuperezida warengeje wataye udafite n'umuco wa Kinyarwanda yaje kubeshya abuza abantu gukora ngo za Halloween, abuza abantu ngo kwambara ngo za miningo, ibintu byose ngo bagire umuco wa Kinyarwanda bakenyere bakora ibintu byindi byose ariko umuco wo kuvuga ngo bamenye baturanye bajye kwifatanya n'abaturanye igihe bagize ibyago. Yego, aravuga ati nohereje Pierre Celestin na Pierre Damien Habumuremyi, ariko kibaza ukavuga uti abandi bohereje abaperezida, abandi bagiye ba perezida bane, wowe Luka umwe uri mu gihugu ukananirwa kugenda ukaderega, ibyo bintu ntabwo nibaza ko ashobora kubisobanura abanyarwanda. Ni igisebo ku Rwanda, kuri guverinoma y'u Rwanda. Mu by'ukuri ibi bintu tugomba kubidenonsa, tukabyandika, tukabyamagana, kuko ibi ntabwo bigomba kutudefininga nk'abanyarwanda, siko tumeze. Mugomba kwiyumanganya. Yego, mu Rwanda amahano yabaye, jenoside n'ibindi byose byagiye bitugaragaza koko nabi, ariko se twabuze umukarabyera na Kagame nawe araje abaturanye, nuko imyaka 20 irashize ntabwo turiga, ntiturasobanukirwa n'ukuntu tugomba kuba abantu. Nagiye ndeba abaperezida bagiyeyo, nkuko n'umukontributeri wacu yatwandikiye avuga ati n'igihugu gikennye cyane nka Haiti gishobora kuba ari cya nyuma, perezida wacyo yaragiye ati Ruharwa Castro Raul wanzwe n'amahanga yose yaragiye, ati Mugabe yaragiye, perezida Kagame akohereza Habumuremyi na Ngarambe, abantu batazwi batigeze abana nawe na gatoya, abantu yashyize kubera inyungu ze, ariko batazwi kuri national scene, batazwi ku rwego national rw'u Rwanda nako rw'impuzamahanga international mubabarire, nubwo kandi babazwe. Nta kintu na kimwe kijustifiye kuba wakohereza wa delega ku gikorwa nka kiriya, keretse uri mu buriri, naho kugira ngo umuntu abyemere ni uko wafotora ifoto ye uri mu buriri, cyangwa se umuntu uri muri ambulance uri mu bitaro akaba ari bwo wavuga uti dore impamvu yatumye ntajyayo. Ibyo babyumva ko ntabwo isi yose ari abataragiye bafite impamvu. Uwa Kenya ushakishwa n'amahanga, abantu barabaranyandikira bambwiye ati yari ahari, yari ku murongo umwe, hari haciyeho nk'abantu nka bane kuva aho Obama yari ati mirongo nkine, kuko nababwiye abantu barimo bohereza ubutumwa cyangwa ndaza kubusoma dufashe ikiruhuko. Abantu batagiye ni Kagame, ni North Korea na Bashir wo muri Sudan. Abo bantu ntabwo bavugwa ko bagiye. Ubwo rero twebwe twakwibaza niba abo bantu koko bari mu gatebo kamwe. Ndiho ndabona abantu benshi bashaka kugira icyo badubwira kuri